dhegeysiga guddiga golaha sanadka maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa su-aalo weydiiyey safiirka ay dowladda maraykanka dhowaan u magacowday soomaaliya erge donald yamamoto, waxaana ku horreeyey su-aalaha senator chef merkely oo horey ula kulmay madaxweynaha soomaaliya, waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey inay ku shaqayn doonaan magaalada muqdisho.
Waxa waxtar weyn leh in aan toos u galno muqdisho.
Waxaa kale oo wax laga weydiiyey ergiga maraykanka caqabadaha haysta ergada maraykanka oo aanan haysan kuwa wadamada kale qaarkood, caqabadahaas oo ay ka mid tahay inay ka shaqeeyaan xarun ciidan oo ku taala magaalada muqdisho, iyo suurtagalnimadeeda inay arrintaas wax iska bedeli karaan iyo in kale, isaga oo ka jawaabayana waxa uu yiri:
First time there in 2016 we were able to get out to the outskirts of Somalia and we hope to continue to do that because we need to engage the six regional leaders and also to help coordinate
with the regional leaders and the federal government. Sababtoo ah waa inaynu la shaqeyna lixda madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo in aan gacan ka geysano wada shaqeynta dowladda federaaliga ah iyo madaxda maamul goboleedyada. Waqtigan xaadirka ah ma safri karno meel muqdisho ka baxsan. Safaaradda muqdisho dhexdeeda ayaa caqabad ah, khatar iyo culays, balse xaruntan aan ku shaqeyno ayaanu ka fiirinaynaa fursadaha aan haysano. Hadba sida amniga uu suurtagalayo ayaan u qaadanaynaa.
Senator Jeff Merkley oo xiganayay wargeyska New York Times ayaa sheegay inaysan cudud ciidan oo keliya xalin karin kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. Waxa uuna weydiiyey ergeyga Donald Yamamoto inay rajisto qorshe ciidan oo loogu talagalay in lagu xaliyo colaadda iyo kala qaybsanaanta Soomaalida.
In my previous role as the acting assistant secretary, we've held lengthy discussions not only with General Wolfholzer, the COCOM commander for Africa,
but also with other commanders. xaaladdu waxa ay tahay wax xal ciidan ah oo Soomaaliya loo hayo ma jirto. Dabcan Armstrong waa ku guuleysatay inay xakamayso dagaalada iyo al-shabaab, laakiin jawaabta saxda ah waa inay jirtaa qorshe ay leedahay dowladda oo dhan. Micnuhu waxa uu yahay waa inay jiraan hay-ado dowli oo dimuqraadi oo dadweynuhuna ay la xisaabtamaan.
Ergeyga Maraykanka u magacaabay Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa wax laga weydiiyey nabadguurka ay dhuxusha ku hayso Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay iyo dowlado deegaanka ah si loo yareeyo dhibaatada xoogan ee gubista dhirta iyo dhuxusha laga sameynayo ay ku hayso dadka iyo dalka Soomaaliya.